Pepo mutima wanjye utera kugawe Dashaka na ungire ni baruko Dashaka kuiva na omaka muzi mwimiri Nifatiri toto Ase wangwe ya mata Jangwa wangwe inzoka Ase wangwe ya mata Jangwa wangwe inzoka Muti mutuje uturiza muri nje Every day I need the purity of Jesus Every day I need the purity I say one way I'm